kitizi. Wajua upendi zeze unapenda mziki. Me and you is more than rafiki. We are in the mood of getting freaky. Nikujirais kila siku za wiki. Ukipenda basi uliza Whitney. Come slow, down low, on top. One drop, last drop, on top. Zip up to the haters. Brazil, Brazil.